Khetha mina ngizokukhetha, everyday ngizokuchoose, abaningi bazokhetha. Wena bheka mina kuphela, the front line sokujima, ukahle kumphela. Uzitshela ukuthi ngiyakufela, ngijena ngiyakustela. Amadoda azokukhendla, emina love inyakupenda. Lemba umphathi wostela yo abeli inyuko siyayihesha yo ihenesi siyayidesha back I keep the change the pleasure ungabe ne pressure hlabana ivetsha yo athini cherisa sbetsha yesh esinemali sasebenza back it's 5 kama keva iyala isha quality repair cheers ay quality repair yesh it's 5 kama keva cheers asinemali sasebenza yo asinemali sasebenza cheers
Get up, baby.